iyadoo Xi Jinping uu soo gabagabeenayo booqashadii saddexda maalmood ahayd oo uu ku tagay Moscow, ayaa aqalka cad waxa uu rajaxumo ka muujiyey in wadahadallada hogaamiyaha Shiinaha uu la yeeshay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu dhabaha u xaari karo inuu soo afjaro dagaalka Ukraine. Wariyaha V O da Batsi Wada Kuswara ayaa haddaba warbixintan diyaarisay, waxaase soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Magaalada Moscow waxaa roog cas iyo casho qaran uu ku martigeliyey madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin hogaamiyaha Shiinaha Xi Jinping. Xi Jinping oo Moska ka hadlayna waxa uu yiri,
As permanent members of the UN Security Council, China and Russia will
Innago ah xubin rasmi ah oo ka tirsan golaha amaanka ee qaramada midoobay, Shiinaha iyo Ruushku waxay sii wadi doonaan inay la shaqeeyaan bulshada caalamka si ay si adag ugu ilaaliyaan dhaqamada muhiimka ee xiriirka caalamiga ah ee ku salaysan ujeedooyinka iyo mabaadiida qaramada midoobay.
Shin waxa uu ugu yeeray xalka diblomaasiyadeed ee Ukraine in Putin uu sheegay inuu taageerayo. Vladimir Putin ayaa isna waxa uu yiri,
We believe that many points of Chinese peace plan are in sync with Russian approach and could form a basis for a
waxaan aaminsanahay in qodobo badan oo ka mid ah qorshaha nabadeed ee Shiinaha ay ku jiraan qaab Ruushku u danaynaya oo aasaas u noqon kara heshiis nabadeed marka reer galbeedka iyo Kiev ay diyaar u noqdaan, balse ma muuqato u diyaarsanaanta arrintaasi.
Aqalka cad ayaa diiday sheegashada Putin. Xiriiryaha golaha amniga qaranka ee qorshaha warbaahinta John Kirby ayaa sheegay,
We haven't seen anything that they've said they put forward that gives us
Wali ma arag waxa ay sheegeen. Waxay soo jeediyeen taasi waxayna siin doontaa rajo ah in dagaalkan uu dhammaan doono xilli dhow.
Ka hor kulanka Putin iyo Shiin, Mareykanka ayaa ka diga xabba joojinta ay Shiinuhu garwadeenka ka yihiin iyagoo sheegay inay ansixinayso guulaha Ruushka ee Ukraine. Shirka Putin iyo Shiin ma uusan siin soo jeedin wadahadal xabba joojineed. John Kirby wuxuu sheegay in ay taageeri karaan qorshahaasi oo keliya haddii madaxweyne Vladimir Zelensky uu rumaysan yahay inay u horseedi doonto nabad. Hogaamiyaha Ukraine dhinaciisa, taasi macnaheedu waa mid aan waxtar lahayn, mana aqbalayaan ku darsashada sharci darada ee Ruushka ee dhulka reer Ukraine. George Pipe, agaasimaha qorshaha Mareykanka ee macadka Quincy, ayaa qadka Skype-ka waxa uu V O A-da ugu sheegay,
I doubt that the Russians would agree to that condition. They've already rejected it.
Waan ka shaki qabaa in Ruushka uu aqbali doono shuruudahaasi. Waa ay badiideen waxayna ay ku tilmaameen mid aysan u arkeyn inay tahay bilowga wadahadallada.
Zelensky ayaa talaadadii la kulmay Fumio Kishida, ra-iisul wasaaraha Japan oo ahaa hogaamiyihii ugu dambeeyay ee isbahaysiga reer galbeedka ee booqasho lama filaan ah ku tagay Kiev.
Given Japan's strength, its leadership in Asia in defending peace and the
geesinimada Japan waxay muujinaysaa hogaaminteeda Asia ee difaaca nabadda iyo nidaamka ku salaysan kala dambeynta caalamiga. Mas-uuliyadda Japan ee hogaaminta G7 wadahadalladeennii maanta waxay dhab ahaan keeni karaan xal guud.
Kadib markii uu la kulmay Putin, Shiin waxaa la filayaa sidoo kale inuu waco Zelensky, balse weli taa lama xaqiijin.